yande joyno wittodi emin tagui sappo e joyi studio Kalangu nani habaruji ɗinni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ni ko watta himɓe Boko Haram kamɓe capanɗe nayo hano tubuɓe noon ni ekkitaɓe golle nder centre mo Goudou Maria ɓe koreji mum en jaɓɓitiɓe noon nder wuuro Difa ko horeɓe wonno ñaago noon ni ɓe ɓenita e fente noon ni ɓe jaɓɓite no woɗiri. Nonnon ni har ko ƴewatan Batu joɗa kale mawɗo mo duniya gaɗaɗo dow fi kawjaki laddeji e jaye noon ni COP 25 noon ni nder mittintinare noon ni hano hitane de ko ɗum waɗa noon ni keɓtol keɓagol guiɗe woɓɓe no ceedi noon ni horejo GVA noon ni ɓanguira leydi Niger hokki bawɗe hunduko mum. Yewtere men pindinol ni hande en yeccata kona dow himɓe peroƴƴo noon ni ɗum ɗo ni hano woɓɓe wonno walla kando hano hoorejo mawɗo noon kawjiɗo e filla hano ballol yaago e himɓe noon ni takkiɗo hoorejo on noon ni ɗum ɗo o yaari juraki makko noon ni nder leydi maraɗi indirteɗo Ursula Miller noon ni ɗum ɗo wakkati on gam o yaa o dekka guitte dow himɓe peroƴƴo gomɓe garin kaka tokkomi on nan pittol haalaji nder kibaruji men. Altine bittiɗo ni koreji hano kewɗi noon ni jaɓɓitake himɓe mu'en noon ni nder wuuro Difa himɓe Boko Haram ni gaɗoɓe kamɓe capanɗe nayyi noon ni tubuɓe ekkitaɓe golle nder centre mo Goudou Maria noon ni jeɗɗire wittine de to no préfet mo Difa noon ni kawjiɗo e comité o noon ni o holliri wiide hakika koɓe gonɓe ñaago kan woni ɗum lawol latono hano woɓɓe noon ni hano Boko Haram en ko tubay noon ni hano ko wartani kamɓe do ɓe jaaɓe tuba noon ni gol lawol tokke nani ko o haalani jaadimin Lawan Boukara.
Perfet département Difa altine bittiɗo o jaɓɓi tubuɓe burti Boko Haram lasoji ɗiɗo e go'o o waɗi du ko watta neɗɗo maɓɓe fuu hiita himɓe mu'en nakoreji bi'uɗi jaɓɓotoɓe gaɗa burtaki maɓɓe ton Goudou Maria to ɓe keɓi ekkintinoje duuɓi majjum tati ni ko ɗum fuɗɗa tubuɓe ɓe ni no misali noon ko bandiraɓe maɓɓe tawaɓe nder Boko Haram bawi yemmini burto Aboubé Warzagan Adamu perfet Difa o ni nani belɗum majjum.
Ce n'était pas la formation qui
wana ekkitagol ngol woni kulal aranangal handen beto du njofe ngarta nder koreji mu en njodo keba ko golli be latano du misali nimbe Boko Haram ben pama du ko elawangal miden do lawol lobbol
sur la bonne voie
perfet Difa o fodi hakkiloji himbe wi'i tubube be himbe pama ko be kolli ciusal sanne denne no hani non be jafani ɗum jaɓɓoɓe no woɗiri ɓe joɗoɗo himɓe hano denno
mi
ƴami ɓe noddire susuɓe gam cuusal woni jaɓude wurto nder Boko Haram handen ɓe garti ley saroɓe maɓɓe jardorake e jonde maɓɓe du dey to hilgoji maɓɓe koƴƴe ni tubuɓe wurti Boko Haram ɓe gaɗira gurdam mu'en no haniri
descente
nder weltare mawne tubuɓe ɓe jaɓɓa nder koreji ɗi handen ɓe natti himɓe ɓe joɗoɗo he maɓɓe gam ɓe gaɗa burnam maɓɓe no woɗiri.
Lanaji koni ɗi jaman noon ni no ɓeydan sembe dow durwogo orgal hano barkan sogeji leydi France watti yeeso noon ni nder leydi men Sahel leɗɗe men Sahel noon ni ɗi sowan hano bawɗe noon ni e ɗum ɗo tittinkinaki dow ko gattol guite ay fahankeso heɓugo habaruji noon ni laaɓuɗo noon ni dow fi hano ɓiɓɓe bomɓe noon ni gomɓe no hippi eko wonɓe sirio noon ni andinore de ɗo ministre leydi France kawjiɗo e filla sogeji noon ni kan andini kenga dow lawol internet mum ɗum ɗo ni har ko ƴewata bi en ni hano habaru on tokkana gaɗa noon ni hippitere waɗane nder leydi hano Niger noon ni har galluñemey ɗum ɗo ni sukaɓe école noon ni gomɓe université mo maraɗi dow inde comité maɓɓe noon ni ɓe jaari hano noddol maɓɓe yaago e hooreɓe noon ni ɗum ɗo har ko ƴewata hano filla sarusi kawjinde e filla ballakaji yaago e sukaɓe école ko itti anap noon ni har ko ƴewata filla bourse maɓɓe ɓe gatti daane noon ni nder balɗe tati noon ni ɓe kokki hakkeji maɓɓe ko jomi noon ni ɗum ɗo har ko ƴewata haala kako e ɓurtini kega kamɓe ɓurtini haala ka nder wuuro maraɗi to hoorejo fedde hano janguinoɓe Mahamadou Mokhtar Rachid kan itti andino de Yassine ko hisinta hano himɓe noon ni e fittinaji noon ni caka himɓe ɗum kan woni hoore haala ka holla noon ni ɗum ɗo har ko ƴewata nder andinore de ɓe ɓurtini 15 lewru décembre noon ni hooreɓe galluñemay gam haɗugo noon ni burtaki ki fedde indirtene urgence panafricanisme noon ni no chatal le mo chatal leydi Niger noni alal no ga edidi lewru December hitane do edi sappo e jonay ano garowo noni be cini wadugo burtaki der gallu nyeme burtaki do ko wadi be sirio don kan woni be kolla mette berde mabbe yaago e nedda ko gondo chakal leydi em Africa e leydi France gada balde joy noni ko be gadi hano jonde mette noni dambugal biro kawjido e himbe perobe noni der wuro agades noni gombe no filu hano talkuru jonde hano salake soyaade der no kuje mabbe ko be ittani be gan werugo to be killini wiide hano hakika ni be ummata ko saynyande gondi mabbe moyta noni do ko be jami dun do fa han kasen har ko ewata inde hano kalowo do inde hano tefobe hano talki jonde noni murtada zuma adam nani ko holli himbe non ni har ko ewata hano batu jode kale noni mawdo ko duniya do fi hano kawjaki ladde e jaye noni cop 25 ngada do hitane hikkade del wuro ni en bi'en ni Madrid leydi Espagne noni kepton lobbol hano hebaka hegiide wobbe noni gander halu mi hala juddo kan wada noni pelle kawjide filla hano bay filla hano jaye e laddeji noni sani ayuba horejo hano ONG JVN noni durwi dore e filla laddeji e jaye noni holli joda kale ngada do hakika ni hano halaji himbe tedi noni far bangere Niger ni o holli wide do portal hano mangal gadangal leydi France han leydi Paris noni hitane dum e didi e sappo e joyi.
Malheureusement le texte qu'on a
talki dimin gaddana di jaday e sembe hala hawrine wadane Madrid dan ko hala der hawrine Madrid de kan hawji labi durugon de en taykake du hande en dari ko wadi der hitane hikkade har ko darata bonondaji neddo wawa fami ko wi a heba der hawrine Madrid den ko hani du woni himbe ciewa to be dari hebotu nano wadi du filla balla kedaka he pelle leede duniyaru de en dari du fa hande balla kedaka he leede duniyaru ka hebaki sanni der sigilaji duru didde sadoro maji di wonji tagol bakaji gondo gaddana himbe ko hitane dubi ujunaji did e laso wada leede den fuuno kani non tawe cigilake fa wodi ko watta hawrine paride barke mu hebake der majje
determiné au niveau national
der wakati hano kette ko watta hano guli hano hite noni ladde nay kan wadi der département mo gaya fi gaddudo hano bonon daji kulle kewde noni no horejo kawjido e fi sarusi hano ladde noni la awol ledde mo sarusi kawjine e filla kawjaki ladde mo departement hano Issifou Sani mamman nani ko halni jadi min Fadel Alou
oydu taji nongu taji
min kabe no kuje nayi to ngulu ladde wadi wodi du kotto tonuji laso hite nge nyami nde min lasi bake hektaruji lasoji tati min kabe hunde fuko hite nati der mundu bono ndam no dudan burde na famudum o dandi du ngulu ladde torra ko wadata no hewi gam dabbaji e jomirabe mun no tampan wodi du si hudo gon e ledde kantol mun nonni
sugdumi wol turdu wol alaman dum foyon ngemu idare yongono
ko toje ni accete ino yilo noni no wayi waddango himbe sadarma noni gan idi bawi de ngata himbe fa wadda na walla noni raaba himbe no horejo sarusi hawjine e filla durngol bangere gallu nyemay docteur Issifou Alimatu Adamu yewtidi jadimi Maryama Kenda
ces chiens se propagent parce
que kutuji nogilo kam kutuji imamusuji wuro chawirtana lebbitati dedidimi idikeba bibbe dido yaade jeedido no wodi kodi buuto go on hudun tuwa himbe gombe nyawgun na gollobe sarusuji durngol e tawabe to nyaw tewete faham dun tinno imo kuturu ngati no wodi du pirtol ko e himbe hikka men tuhi kutuji imamusuji wuro keme nay e chapande joy hitane hikka de burtan e nay men gadi do rarto go kutuji kam men baradu
des chiens à travers la ville
min jatana gayani fa han kasani nokure resirde hano dewte jangetede mo commune mo gaya illa hitane ujinar e kemi jena e chapan e jena e joyu ko de singa wala no wada golle mun no handiri gan garki himbe no fandi der nokure den don ɗum ɗo nokkurde en tawa kane ha nder MJC mo Gaya nani ko hano kawjinaɗo he nokkure de noon ni Abdoulkader Sabbu Ibrahim kawjiɗo e nokkure de e yewtidi e jadimin Fadel Alu
de 95 ans au jour la fréquente
illo hitande ujunere teme jene chapande jene e joyi warde hande jangugol dewtengol woni ni no soccitoro gadanum gandume du wadi ko bimi non fay bibbe wuro jangube ben ngala no balla far kojol dewte jangagol mawniraabe amin jangube e janginobe jida garol janga dewte der no kure to dewte ndesa dom sakofa sukabe jangobe seni janginobe no garanno koja dewte janga sukabe ndo no garan koja de sukabe ndo koji mi gadanan du en jambe do ko njangi dun der dewte den janginobe lycée ben tanga tadun dun do se warre der hitande se gonga nimbe gala no gara no tiba dewte den
elenil
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten faada studio kalangu yadu leydi niger
nononi min jahan der yewtel men pindinol sappo e didi lewru desembre dumo gonden der mum wittin nonni dokoto do e horejo kawjido e filla balla yaago e himbe nonni fedde duniyaru nonni e fa hankasen horejo jokkido e bi en ni biro mo fedde hano kawjido e filla hano balla ko yaawi nonni bi madame Ursula hano Muller nonni e jurake hano nokku to himbe perobe ittana non ni garin kaka der region mo maradi juraki makki do gan o ya o deka gite noy fi o wonno yehira e fa hankasin o jingana be har ko ciwata ano bi enni jonde mabbe nonni nani ko Mohamed Mamman waddanimi
Ursula Muller dekotodo ardido fedde leede duniyaro hawjini filla balla wari garin kaka komin shaado kori region maradi gan hiude no ferobe leedi Nigeria gan warde tefude to duwi jonde mu en wonno wadira o wi'i ni ko o hi'i dum welimo sanne o beedi wi'ude kaden ko pelle leede duniyaro kawjide filla balla tinoto no waddana himbe be balla
je salue mine yete yeri de bibe wuru en kolli der jebbi tagol ko wato himbe ujinaji ferewbe gam konu be Nigeria e fa hande ko bibe wuru be pekidi e mabbe ko godi sigila mo America wati do ko yawi gam wallirde himbe hauri jawdi wallirde himbe ferebe be far nyamdu hautade e himbe wuru be mede tefa ko yurna yade e himbe duniyaru fu
senal de ramani illa garki mabbe fuddan lewru october 2 himbe be ni hande jabborama no wodiri be galda neddo fusa dornam dundu hida aminu dubi mu woronja no goto der ferobe leydi Nigeria wari no duwo der cakantarare de o wi kanno tittinkini gan hebude ko humtu hajuji mum kan hedaaki fu balla fedde leede duniyaru waddanore himbe balla nyamri
cangira sanaa de nek
to wuro biti gyal godunomi amma ko wiibe ngari gineji fukka tawale magal be dilidi e mum ko ngarmi do kemmi higio kalfin do kan gineji mudum mi do sanna mi do heba sedda sedda ni tokkitori mi do wada gollal dan kingal
sanaar ne sawal taliki hayo
ferobe be ni eli madame Ursula ko watta neddo mabbe fu hiti korejum gan ko be ummoy Nigeria neddo mabbe fu wadana filla ko dada hisa hano misali Fatima dogoido hande wari no duwi amma anda fu to gorum hebibbe mun tato tawa
dabareso ka koliyum
ko wiibe orbimin chukaloy gore totoy koy abbi dun e tokki mendo gardum e dawai didol koy lebbi jeddi gammido mi yi ay bagoto mabbe mi anda du fu to e tawa
nebbaru okku
lawan magaji minister leedi Niger kawjido filla waddande himbe balla no tawda Ursula oder yilarudu wi'i weltare mawne non handen ko jonde lobbere no tawa caka himbe ferobe leydi Nigeria be e himbe cakantarare de du ayere makko du woni jam warta wuroji mabbe be kaba be kota neddo mabbe fu heba ko wadi
do woni min danata habaruji mi e fulfulde sani bi'en ni kirten to jam hirti
studio kalangu
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejenai topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejenai topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sraunia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejenai FM.
Studio Kalangu.